Gordon. Kizeni kwa makini, prime time yangu kafika. Primarity, way in the oars. It's better to be out with your boys. Meeting some trolls so pretty, you mistaken for toys. Na piga time, text angapi fungua radio yako, piga fine tune. Check it, come on. Tisa nane, tane. Tisa sita, tane.
Tane tuka wake. Uko Nairobi West. To BTS out.
Nimekuja kuvuka mpaka with the illicit rhymes na press kama pasta. Pasta mababi na rasta wote wamitata kwenye dance floor. Tini kwa tini inki bamba shika namba kama tawaka. Escort kwenye dance floor na tora bango. Ni all the soppy wali wadi wachore. Wako kule nze wana pinya vidole. Bas pitisha hiyo gumba tuchonge. Musulita ya sprite tobo wana ibambe. Kwanze sahi harite gumba itanasa. Na wale wako ndani bale itabamba.
Tende tukawa
Karibia, karibu na wapi, ni sangapi. Bado time, bado tunawasawa, kuita checkpoint wapi. Siku mchanga miororo, siwe na wasi wasi. Sema usiku mchanga miororo, siwe na wasi wasi. Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha. Tituliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki. Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha. Tuliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki. Yo.
Tende tukawake, uko Nairobi West. To BTS out, kachamba kabane. Tende tukawake, uko Nairobi West. To BTS out, south sea, south sea.
Yeah.